Yezeri Irusizi mu murenge wa Rwimbogo. Njyewe nk'umunyarwanda uruhare rwanjye mbona ari ukwegera abafite ihungabana tukababa hafi ndetse tukanabafasha no kwiteza imbere.
Naho undi mukunzi w'ikiganiro ati nitwa Etienne, mu gitekerezo cye yavuze ko insanganyamatsiko y'uyu mwaka itubwira uburyo bwo kwitwara kugira ngo dufashanye mu kwiyubakamo amahoro kandi tuniteza imbere.
Tugana ku musozo, reka ubutumwa bwa none tubuhinire ku bwa Munyahirwa Gustave uri mu murenge wa Nzahaha. Yagize ati abagome babaho ugatura umuntu imbwa. Uyu mukunzi w'ikiganiro yakomuzaga ku kinamico Nyiramubande.
Reka nongere gushimira mwese twabanye, nge nari Uwicyeza Christella fatanyije na mugenzi wanjye
Ineza Charlotte.
Shalom, shalom,
shalom.
Turi kugana ku musozo w'ikiganiro ejo cyo kuri iki cyumweru, aho mu gice cya mbere twaganiriye ku murage mu muryango maze tukibanda ku itegeko riwugena. Nicole,
ese kiri itegeko ryavuguruwe rikemerera ababyeyi kuzajya baha abana babo umugabane cyangwa umunani ku bushake? Mwe twabanye muri iki kiganiro mubitekereza hiki? Ese iterambere ry'umwana ryaba rishingiye ku munani ahabwa n'ababyeyi?
Niba uteze amatwi ikiganiro muri aka kanya, fata telefone yawe uwandike igitekerezo cyawe, ubundi wohereze kuri izi nimero
0 7 4 12 82 32 cyangwa se 0 7 2 8 0 7 82 32.
Reka dushimire cyane abo twabanye muri iki kiganiro ndetse na buri wese wagize uruhare akadusangiza igitekerezo cye. Muri studio mwabanye nanjye Mizero Crispe hamwe na mugenzi wanjye Nicole Muziranenge. Roger Nigena niwe wari uhagarariye iki kiganiro.
Reka tuzasubira ubutaha, mugira amahoro.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Rwanda bahijije kudushikiriza ikiganiro ejo. Umwanya ukurikira n'ubu ikiganiro dusangira ijambo tubashikiriza iminsi yose ku munsi w'Imana kuri iyi saha.
Dusangire ijambo.
Mwaramukanye amahoro mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo. Ni Eric bagira ubusu basuhuza. Ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi kiragaruka ku ngingo yo kwibuka ku nshuro 2023 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Muri iki kiganiro turajya ku mibereho y'abarokotse Jenoside nyuma y'imyaka 23. Turagaruka no ku mibanire ya bamwe mu barokotse Jenoside ndetse na bamwe mu bagize uruhare muri Jenoside. Mu nsanganyamatsiko yo kuri iyi nshuro harimo kwibuka ariko hashyirwa ingufu mu kurwanya icyaha aricyo cyose gifite aho gihuriye n'ingengabitekerezo ya Jenoside. Atangiza icyunamo ku nshuro 2023, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yahumurije abarokotse Jenoside abibutsa ko nubwo babuze ababo batabuze umuryango ariwo gihugu. Turaza kumva icyo bivuze kuri bamwe mu bacitse ku icumu. Ese abana bavutse nyuma ya Jenoside bo baba bayifiteho bumenyi iki? Byaba byoroheye ababyeyi gusobanurira abo babyaye ayo mateka asharira. Icyizere cy'ubuzima nyuma y'imyaka 23 ku barokotse Jenoside cyo cyaba cyifashe gite? N'ingaruka kize kigaragara ku mpande zombi, haba ku barokotse Jenoside ndetse n'abayikoze? Ibyo kimwe n'ibindi ntarondoye byose bikubiye muri dusangira ijambo ya none tubahaye mikaze.
Bana biwacu Rwanda, nimuze twibuke, twibuke Jenoside yakorewe Abatutsi. Rubanda banyimye amatwi ngo akenshi ijye mvuga ishavu, ntibazi ko muri iryo shavu ariho hashibutse imbaraga z'u Rwanda. Ntibazi ko muri iryo shavu ariho hashibutse amababa y'inuma yanjye. Ijoro ribaruwa riraye, ijoro ribaruwa riraye, nitwewe twamenya amacakubiri, nitwebwe tuzamya.
dusura Bonifrida Kabarasi umupfakazi wa genocide yakorewe abatutsi utuye Nyarugenge Kanyinya yabanje kutubwira ko nyuma ya genocide ubuzima bwasubiye kuba bwiza kandi ko abanye neza n'abamuhemukiye
abakoze genocide bamwe barafunzwe abo bamurebyo ngibyo rero ntago mbabona ariko abandi muri make ya rwose ndeba nk'abo ngabo duturanye turavugana tukaganira nta kibazo n'ese ubundi wabigenza ute nuko kuko iyo beze bakemera icyaha nuko abandi ntabariho ko nk'abo banjye bangiriye ibyo ngibyo nabishe umugabo wanjye ntago mbabona
murasaba n'amazi murasaba n'umunyu nk'abaturanye
nta kibazo nta kibazo nta rwose nta n'ingenga batuzanamo keretse wenda mbere umuntu bw'umuntu wenda yarakishisha abantu nabo kandi bakishisha abantu akongeye mbona nta kibazo kuko umutekano urahari rwose nanjye mbahangange nyine nubwo iyo narwaye ese abantu benshi bihutira kuza kundeba nuko nyine nta kibazo njyangira ku buryo wenda mvuze ngo n'umuntu se nampa umwana ndaze yamumpa ariko noneho kubera yuko tubanye neza
iyo urebye abarokotse genocide nawe barimo nyuma y'imyaka 23 icyizere cy'ubuzima gihagaze gite
icyizere cy'ubuzima gihagaze neza kuko ntabwo dusabiriza ntabwo rwose mbese umuntu kuba ariho akabonana n'undi bakaganira pe nta kibazo ibyo kwicuza ibyo ngo twasigara icyo dusigaye tuberenga kuko natwe iyo batubonye umuntu yakarabye umuntu yakeye nk'ubu nkanjye nyine ntago mba nibuka ku byo ngibyo babikoze nta kazi kabo gusa icyo nsaba iyo ndwaye nyine ndagenda nkivuza nta kindi kibazo n'inkunga iraza wenda hashira amezi atatu hashira sane tukabona baraduhaye yego nyine abari makeya ariko ntabwo twayagaye ngo rero nk'ibyo 2022 wenda iyo bije warashyize wenda nk'umukozi mu murima kandi umukozi ni igihumbi wenda rero nk'iyaguhe ngiye gatatu ukuramo bitatu ukabimuha ubundi nawe ukagura kindi ukambara
ngo ukurikiranye se ijambo ry'umukuru w'igihugu Paul Kagame ku munsi wa mbere wo kwibuka ku nshuro ya 2023 genocide yakorewe abatutsi
cyo gihe nari maze iminsi mvuye kwa muganga kubera ko nkunda no kurwara umuvuduko ntabwo rero uwo munsi nabashije kujya mu biganiro nari ndi hano natabamo
reka musubiriremo yaravuze ati mwatakaje abanyu ariko ntimwatakaje umuryango wari w'igihugu iryo jambo rivuze iki ku muri mwebwe barokotse genocide yakorewe abatutsi
kuri twebwe twumva twishimye iryo jambo ni na ryiza kuko umubyeyi wacu yataza kuza ahadise hose haba harazimye ariko yaraturengeye aradutabara nta bwigunge bwose bukwiye kuba mu bantu rero rwose umubyeyi wacu turamukunda yageze neza aravuga ati ntabwo bagomba kugumiza gutereranwa n'agahinda nukuri aratwubaka abatishoboye akadufasha tukagera gute ubu n'iyi nzu wenda sinagombaga kuyibona neza ubu ngubu umuganda wari kujyaho bakavuga ngo barakoreye inzu nzayibemo rwose mfite n'umuriro ndacana nta kibazo yadukoreye ibintu byiza cyane bishoboka
ibivugwa n'uyu mukecuru ni nabyo byemezwa n'uhagarariye inyungu z'abarokotse genocide Kanyinya Bwana Emmanuel Nsengiyumva arahera ku ngaruka za genocide zikigaragara kuba hagarariye
bari mu buzima bugoranye cyane ko kubaho wari ufite umuryango ntawe ubona kubyakira ntabwo byoroshye no mu rwego nyine usanga ingaruka za genocide nyine zibyabayeho zikomeza kugenda abakecuru n'incike ntibafite kirengera se urubyiruko narwo nk'abo bana b'imfubyi nubwo leta yakoze ibishoboka byose babasha kwiga ariko nabo bibona ari bonyine ntabo baturi ibibazo ubona n'ubundi nubwo dushima ko leta hari icyo yakoze leta rwose ariko nyine bwa buzima bwa ntibubura kugeraho ingaruka
ubwo mu byo yakoze muvuga ni nk'ibyo bintu
leta yakoze ibintu bikomeye kuko igihe hari abapfakazi bari mu matongo nibura yabashije kubaho aho baba ndetse n'imfubyi zibasha kubona aho ziba nubwo bitaragerwaho 100%. Ikindi nk'imfubyi zari zabuze ababyeyi babashije kwiga leta bashyiraho ikigega cya farije irabishyurira babasha kurangiza benshi amakaminuza n'abandi barakiga nibura ariko ubona ko ari cyo leta yakoze kugira ngo nibura igarure ihumurize abacitse ku icumu
mwareba se imibanire y'abarokotse jenoside n'abakoze jenoside ahangaha ikanyinya by'umwihariko bimeze bite ubwo turabasa kumwe n'ubwiyunge
ubona bitameze nabi ubumwe rw'iyunge ubona buhari cyane kubona wenda mbere ubonaga abantu bafite ubwoba bigaragara cyane muri ibintu byo kwibuka uburyo bwitabira rwabagaho icyo gihe n'ubu ngubu biratandukanye icyo gihe abantu bwitabira ari bukeya abantu baza bafite ubwoba ariko ubona ko abantu baza mu biganiro bakaza kwibuka kandi ubona imibanire ntabwo ari mibi ko abantu barahura baracyajya mu musengero bagasengana nta kibazo barasangira baratahana amakwe nta kibazo gusubona abantu babanye neza ngo nuko umuntu atazi ikiri ku mutima ari kubona nk'ibyerekeranye n'ingingo bitekereza ubona isa naho yagabanutse rwose ubona hari umwe n'ubwenge bugaragara
urebye nka nyuma y'imyaka icumi kuba rwo guteje jenoside hano ikanyinya bizaba bimeze bite
urebye ubona koko ntabwo turi ku muvuduko w'abandi w'igihugu muri rusange kandi natwe tugira umugisha ko tuzasigara kubera ko twabashije kwiga nibura ibyo twari twarabuze kera amaherezo yabonaga ari make ari mabi kubera ko abana bacu batigaga ariko ntabwo tubona ibyiza turi imbere nabyo kuko abana bacu babashije kwiga bari barabuze uburenganzira bwo kwiga barize bararangije bashobora kujya guhanga imirimo twumva rero ubugenda bigenda bimere neza natwe turimo kuzamuka ku muvuduko w'abandi kandi twumva imbere ari heza
turabashimiye bwana Emmanuel Nsengiyumva uhagarariye Ibuka hano ikanyinya mu karere ka Nyarugenge
yego namwe murakoze cyane
mu gushaka kumenya icyo abato bazi kuri jenoside ijwi rya Amerika yaganiriye n'abana bavutse nyuma ya jenoside mu murenge wa Gacurabwenge ku Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda twabanje kubabaza kuko bumva imvano yayo
imvano ntago nkizi neza ariko bitewe n'ibiganiro tujyamo batwigisha yuko nkene jenoside ari ukuvuga ngo n'abantu nyine babyinjijemo abaturage jenoside ni ugutegura nyine kuvuga ati wenda ubwoko runaka mbese ariko bituruka mu nzego zo hejuru ntago bituruka hano hasi
ufite ababyeyi bombi
mfite umwe
iyo muganira iki
tuganira nyine batwigisha yuko tutagomba kujya mu bintu by'amacakubiri mbese tugakundana tukirinda yuko jenoside nyine yazongera kuba n'umuntu yagushuka ngo genda uhohotere nk'umuntu ukaba wamubwira ati hoya ntabwo ibyo ari byo
jenoside ntabwo muyizi
turayumva
muyumva mute
uko tuyumva se tuyumva nyine nk'uko nyine ari ibintu byaje by'amabifu
nyine bitewe n'ukuntu tuyize ubundi ni ubwicanyi bwabereye nyine muri iki gihugu nyuma y'ubukoroni nyine bitewe nyine na politiki abazungu bagiye bashyiramo abanyarwanda bagenda bicana nyine
ufite ababyeyi bombi
bombi
nawe ufite ababyeyi bombi bababwira ngo iki yo mu rugo
batubwira nyine muri make ukuntu byari bimeze ibintu nk'ibyo
n'ukuntu tugomba kwitwara tukabana neza na bagenzi bacu
mujya mujya mu biganiro se
ibiganiro saa munani tubijyamo hari hepfo kuri meza
ibiganiro uburyo mubijyamo mwumva bihagije kugira ngo umuntu abashe kuba yamenya amateka
ibiganiro se ntabwo bihagije
ubundi biriya ni ibintu nuko bitanashoboka ahubwo ahantu hose turi tujye ari byo tuganiraho gusa kuko bituma urubyiruko n'abana bakiri bato basobanukirwa nyine
nawe wumva bidahagije ibiganiro
nanjye nuko mbyumva
wowe ukumva byagenda
nanjye ndumva nyine nko muri buri kimwe cyose twajya tuganira nyine ari ibyo byajya bizamo cyane cyane muri iki gihe cyo kwibuka
mubaye mugize icyo musaba mwasaba iki ubutegetsi
icyo dusaba twasaba wenda bakazaba batwereka nk'amavidewo byerekana nyine ukuntu ibintu byari bimeze tukabona n'ibitabo birimo amateka y'uko urapana kugenda iby'umuntu yumva hirya no hino bimwe ari ibihuha ibindi ari byo ibindi atari byo gutyo gutyo apana ibyo kubeshyabeshya nyine
se habaho mu kubeshyabeshya
hari ibyo wumva neza ubu wakumva ibintu ugapfa guhita ubyemera
urugero
hari nk'igihe nandi kumva radio numva nyine ngo numva no mu France bavuze ati nyine genocide yabaye hagati y'ubwoko bwo migaba tutsi n'abahutu nyine kubicanye bombe ngo ni double genocide kandi nk'ibyo ntago wahita ubyemera wari uwumva nibindi mu Rwanda bavuga kuko iyo tugiye mu bwano bavuga ko hari itsinda ry'abahutu nyine ryishe abatutsi none ukabona uwo ngo mu France handitse ngo double genocide kandi ibyo ntago ari byo
mwebwiye mubajije ababyeyi banyu bababwira ngo ikintu nawe
ya dubwiye ko ari itsemba itsemba bwoko ryaje nyine ari abahutu bica abatutsi
genocide yakorewe abatutsi ntago yize
yee ntago yize kubera ko yabaye naravuka
ufite ababyeyi
bimfite imeri wenyine
yabaga mu Rwanda iba
yabaga mu Rwanda
iyo muganira akubwira ko byagenze bityo
mbyize ku ishuri gusa
meri ntabwo ajya abikubwira kubera iki se atabikubwira
meri nawe biba bimuteye ubwoba
biba bimuteye ubwoba gute se
nyiri buriya azabimbwira
kuki se wowe utabimubaza
ndetse nta mwanya bafite
bamwe mu babyeyi bo mu murenge wa Gacurabwenge nawo kuri ingingo ya genocide iyo bayiganiraho n'abana babo bemeza ko hari bimwe mu bibazo bigorana kubibasobanurira
turaganira bose nijoro cyangwa se na kumanywa kabwira abana bo barabyumva bakaza bakakubaza bati mama ari ibyo bintu byari bimeze bite ati nyamuna mwa bana mwe n'agahinda gusa nta kindi nuko ukababwira uko byari bimeze ko bahigaga abatutsi none watese atabatutsi ati bababwirwaga niki nge barambaza bikanyobe numva mwana we rwose dore ndakuza ariko nange namenye uko ngana uko nange namenye umututsi numva bamuvuga ntago nabyirutse nzi umututsi cyari cyo hari nzi ko ari abantu nyine tukabana tugasangira tugashyingirana igihe cyose tukabona kabara abantu ndababwira ntabatutsi ni kubyumva ngo nuna iryo zina babisa abatutsi ariko ubundi ngenzi ko ari abantu kimwe natwe ntikugira ngo numve umuntu ngo ni umututsi nabyumvise ariko muri genocide niho numbyiye kumva nkumva bati abaturanyi b'iwanye pfiye mu Kagarama babishe babamaze ntibandese bati kwanaka kwanaka nse ni abatutsi nti rwose nabanye nabo ntazi ko ari abatutsi kurero
ikibazo umwana wawe yigeze kukubaza ukumva kira gukomereye cyane niki
nicyo kumbaza ngo umututsi yasagate n'umututsi n'umuntu kimwe natwe nge nta mututsi nzi ibararye rwose batese mama ari koko umuntu yafataga undi akamutema n'umuhoro ntiyarabaratemwe ntari kuretse nge ku Imana nari narayisabye kandi n'ubu ndacyayisaba narayisabye ndayibwira ngo mana yanjye ndumva abantu ko batema abandi uzambabare ntuzanyerekaho umuntu atema undi
abana banyu bafite nk'imyaka ingahe
bambere wanjye imyaka 16
umwana wa mbere wawe afite imyaka 16 ajya kubaza amateka kuri genocide
nyine nk'ubu turi muri ibi bihe kubaza ikintu cyabiteye
ukamusobanurira
umubwira mu byo nawe wabashije kubona koko intambara yabaye turi mu myaka 11 ngo ndibaza ko umwana w'imyaka 11 hari ibyo abona akabifata mu mutwe hari n'ibyo yibagirwa
ntabwo umwana ajya kubaza ibibazo ngo wumve birakugoye
birakugora nyine kugira ngo ukimusobanurire birakugora
bikugora gute
niba akubajije ati muntu runaka nko ku ishuri biga bati bajya batujyana kwibuka ubwo noneho se mama niyo tugiye kwibuka tuba twibuka iki kumbwira uti ni ibintu byagwiririye u Rwanda muri 1994 abantu bica abandi babica muri buryo ki mu buryo bw'ivanguramoko ibiza gutyo abantu bicana batandukanyije ubwoko bavuga ngo uyu yitwa umuhutu yitwa umututsi yitwa mutwa ubwo nuko babyiye babikora hanyuma bica abantu baramarana niyo mpamvu bamwe mubona bari mu magereza babazira ibyo bakoze 94 n'icyo bazise ukamusobanura muri ubwo buryo nawe wabibonyemo ukiri muto.
Amateka nubwo yaba ari mabi tuzayavuga uko yabaye, amateka nubwo yaba ababaje tuzavuga amazina yayo.
Muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo ku ijwi rya Amerika, aho tugaruka ku ngingo yo kwibuka ku nshuro ya 23 Jenoside yakorewe Abatutsi. Muracyari na Bagira Ubusa. Ku munsi wa mbere w'icyumweru cyo kwibuka, byabaye ihame ko ubutegetsi bugaragaza ko bikwiye gufata ingamba zitajegajega gukumira ingengabitekerezo ya Jenoside yo nyirabayazana yagejeje u Rwanda habi. Madame Christine Nyirandayisabye, umunyamabanga nshingwabikorwa w'uwo murenge, yasabye kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside bahereye ku kwigisha abana bato.
Umwana utangiye kumenya ubwenge, umwana utangiye gutandukanya icyiza n'ikibi, ukamuzana akagukurikira, numva ari bwo buryo bwo kubaka igihugu cyacu. Rwose namwe abasize abana mu rugo kuva ku myaka 16, umwana utangiye gutekereza ko atagikeneye kuba mu ndangamuntu y'ababyeyi, akeneye gufata icyangombwa kimuranga nk'umunyarwanda, abo bana mubaha uburenganzira baze. Ko twebwe nitumara gutambuka, nitumara gucaho, nibo bazasigara bibuka. Ntabwo kwibuka bizahagarara, ngo kubera ko ababayeho mu gihe cya Jenoside, harimo abayikoze, harimo abayikorewe, twese tuzatambuka. Ariko nidutangira gutoza abana bacu, tukabatoza kwitabira ibi biganiro, turwanye Jenoside, twigisha abana bacu kwingengabitekerezo yayo ariyo mbi. Ubwo mu yindi mirenge, mu tundi turere babashije kwiyubaka bakagerageza kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside, ntihagire ibimenyetso byayo bigaragara. Ariko twebwe umwaka ushize muribuka ko bagiye kushinzwe kuhagarariye ibuka, muribuka ibyo bakoze umwaka ushize nk'iki gihe? Murumva rero, murumva ko turacyafitemo utuntu tw'udusigisigi. Rwose nizere ko uyu mwaka mumbabarire rwose, mumbabarire rwose, mbasabye imbabazi. N'umuntu wabitekerezaga mbabarire agende nagere iwe areba ahantu acukura akobo ka santimetero 5 ajye mayiruke ibyo yatekerezaga, hanyuma byibura agarukira umuntu muzima. Sibyo kubona ko impamvu ni iyihe? Ni ukuri, ni ukuvuga ngo iyo ingengabitekerezo igaragaje ahantu, baravuga bati mwebwe abayobozi bari aho ngaho, ubuyo inzego z'ibanze, abasirikari, abapolisi, mu maziki, ni gute umuntu yakoze ibyo bintu? Mwarihe, mwakoze iki? Ugasanga n'uvuga ngo muri iyi myaka yose tumaze ahangaha nta kintu twakoze, nta kintu twakoreye abantu kugira ngo bagere ku rwego rwo kugira bwo kurenga icyo kintu.
Zimwe mu ngaruka zikigaragara muri ibi bihe u Rwanda rwibuka zirimo ihungabana ku mpande zombi. Ntibyari bimenyerewe kumva abakoze Jenoside nabo bahungabana, ariko ibyo Ijwi rya Amerika yarabimenye. Bamwe muri bo batuye mu karere ka Bugesera, Bwana Ladislas Matabaro mu murenge wa Ntarama wagize uruhare muri Jenoside, ubu yasubiye mu buzima busanzwe, yabibwiye mugenzi wanjye Asumutakaboye.
Ngiye maze nk'umwaka, umwaka wose ndumva urangiye, kuko umuntu nakoreye icyaha ari ibintu bye natwaye kandi namutoteza, naragiye ndamusanga ntera intambwe musaba imbabazi. Ariko ngiye kubera yuko nashakaga ko nibohora, nawe nkamubohora, kuko guhura n'umuntu yakubona agacaha nanjye namubona nkacaha, numvaga atari ibintu byiza. Mu byerekeranye n'imibanire yacu ahangaha mu giturage, ni ukuvuga ngo nashobora guhura na wa muntu nakoreye icyaha, yambona hariya akagira ikibazo agakata indi nzira, cyangwa se nanjye nawe namutanze kumubona nkagiye nkamwima amaso nkavuga nti reka nigendere, uriya ndabizi ibyo n'ibiye. Ariko ubu muri iki gihe numva ubu nta kibazo numva mfite.
Abantu bajya bagira ihungabana, ujya ubona niyo abantu bagiye kwibuka bakitura, ese umuntu yakwibaza umuntu wagize uruhare muri genocide cyangwa birebere utarisha gutarizwe n'ingaruka ya genocide hari gena wumva hari ihungabana ufite
bo yari ihungabana ihungabana ribaho njyewe ihungabana ngira uwari ikintu azibagirwa cyambabaje nubuye nkibutse niyo ni ngenyine bitanjenga marira mu maso nageze hari rurindo banicaye ahantu mu rugo rw'umuturage none umudamu wabaraje arambwira ati ataraza ngo mpagati ngiye ati urabona ati none ati wa mwana baramujyanye yese uwi none kubera ko nta nari ntuye yese umwana wiye akaba ari umwana w'umuturanyi we ngo yari mwishywa we yari mwishywa w'umugabo akajya ahora amutangira ibintu ariko yari umushiki yari yashatse mu batutsi akajya ahora amutangira amafaranga bukeye haza umuhungu araza umwana aramufata ndabyibuka ari nko mu masaa atatu amushyira mu mufuka amaze kumushyira mu mufuka arangije ayiye umufuka ahita awujomba igicumu yari afite none umudamu arambwira ati wa mwana baramujyanye ese wuye none ndahagurukana naranicaye ndeba nkari ese uyu mwana se ntikumva n'abantu biruka nkandi se umwana ati umwana ati n'uriya ati bafite umufuka mubiye nicyo kintu ibyo bintu iyo mbyibutse muri njyewe icyo kintu iyo nyibutse uwo mwana buri gihe numva arambabaza cyane
umuntu ajyaga abantu wenda batabizi bibwira ko wenda nk'abantu batakorewe jenoside batajya bagira ihungabana
oya ihungabana ribaho kuko ubwabyo ibintu uwo muntu baraciye mu yarabonye byongere kubona abantu bapfa cyangwa gusimbuka kubona ugiye urenga imirambo irenze 50 ubwabyo icyo kintu cyonyine iyo ukibutse njyewe nkibutse numva muri njyewe umutima wanjye numva ntaguma hamwe
kandi biragoye kuvuga ngo ngiye gushaka ubufasha ngo nahungabanye abantu bavuga bati suriya we arigira ibiki ko nta n'umuntu we wenda yabuze rimwe na rimwe iyo nabigize ubigumisha mu mutima kuko uda
hebi ibintu biriya wowe nkawe ubigize nkanye nk'ubu ntago najya hariya ngo mvuge ngo ndahungabanye imba ku bwagiye cyagera bikarangira nkagerageza kubyikuramo
nta bufasha we wajya gusaba uravuga uti bavuga ngo wenda ndimo
gushyira ntabwo na rwose nsukubiye ntabwo najya kwaka n'uzi ubwo najya kubaka se mvuga ko umumpagajijwe n'iki nta muntu nabwaka n'uwo nabibwira yavuga ati warasaze nta muntu nakwirwa njya kubyaka gusa mbibimbanamo ariko nkanjye amahirwe ngira ni uko umuntu ateye intambwe nkajya muri za nyigisho kuko buriya n'ikintu uvuze ko ahantu ho guhungabana natwe usanga akenshi tubona nk'abatuzi bahungabana rimwe na rimwe ukavuga uti bariya abantu nibyo bigirisha ariko buriya utaragera ku rwibutso ahantu washyinguye imibiri ngo witegereze ibintu imibiri ihabitse akenshi buriya abantu benshi batanabyemera nuko baba bataragera aho hantu
ese mataba wagiyeho ryari wowe
yewe njyayo kenshi nkunze kujya hariya ko cyane hano kuri santrale yacu hariya ku murenge ni Nyamata njyeyo
ariko nabwo ni muri iyi minsi aho utereye intambwe mbere se wajyagayo
mbere hano najyaga ariko najyayo nkaguma hanze nkavuga nti hariya hantu ntabwo ninjiramo twanasengera nari imbere nkavuga nti abandi bakajyamo ariko singiyemo ariko nagize ndavuga ariko reka ngiremo nagezemo nibwo naje kubona yuko abantu bahungabana akenshi buriya abantu wenda b'abahutu n'abandi bantu bakoze jenoside hari igihe baba bavuga ngo bariya abantu nibyo bigirisha ariko iyo umaze kugera muvuyemo hari ikintu kindi ubona ko wumva ko wahindutseho umutima urakukumanga ukavuga uti ese ibi bintu ukumva muri wowe bigatuma utekereza birakabije ibintu byararenze ibintu byabaye indengakamere gusa usibye ko rimwe na rimwe hari igihe nk'abo hari abantu baba bafite imitima ifunze kubwira aterekati biriya ati atari amagufa n'ay'abahutu atariya mibiri n'iy'abahutu imyinshi n'iy'abahutu irimo ati ibyo ngibyo ntukirirwe bigira ikibazo bigutera ati buriya imyinshi buriya ati niba inkotanyi zazanye zigashyiramo ati ntukabitekereze
wari umuntu muturanye hano wo kukubwira gutyo
abantu
bavandimwe nyine
ntukabyiteho
none se bwo yavuga ati ntutabyiteho ntumubaza uti bakanaka ko ari mukuru ntababibona
nyine ababibona ariko nyine ni ukugira ngo washake kukumvisha yuko ibyo ngibyo ntacyo bivuze abantu nk'abo baracyariho nta kuko kugira ngo icyo kintu kizajye kubavamo benshi ntabwo ari ikintu wabyuka mu gitondo ngo urahindura bisaba kwigisha guhoraho
abasobanukiwe ibibazo by'ihungabana se babafasha icyo abantu nk'abo Bwana Magnus Gasana ni impuguke mu bibazo by'indwara zo mu mutwe
icya mbere ni ukumwumva ubanza kumwumva ukagerageza kujyana nawe muri ibyo bintu byose byagizemo ubwoba bitanamurangiyemo kuko n'ubundi arara birota akanashikagurika ntibirangira vuba byaba ngombwa akaba n'imiti umuntu amuha
ndabashimiye cyane wowe Assumpta Kaboyi Bwana Gasana na Matabaro mwaganiriye ku ruhare yagize muri jenoside ndetse n'ibyakurikiye nyuma yaho ndabona rimwe mudusoreje iki kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi nshimiye abakigizemo uruhare bose ndetse n'abagikurikiye twihanganishije ababuze ababo muri genocide ariko kandi tunabakomeza muri ibi bihe bitoroshye uwo mwumvaga ni akabagira ubusa naho ubutaha.